Kesho tukakeshe tena nimeipenda vibe. Mukirewa munacheza mziki nyewe na mukivesha munaruka mziki machisi bote mukirewa munaruka mziki. Aya sasa tafute DJ mshamba DJ tafute DJ mshamba DJ aya tafute DJ mshamba DJ mama aye
Fenicha baba tajiri mtoto na ili goma goma nikiwa na mama mimi na bwana
uje.